Samba on the beat.
Hey, kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata kukubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tukule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto. Bebe nataka, weningune wa mapenzi sinashaka. Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao, macha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao. Una meni pata, mekwisha, haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina, tutonge mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, final. Baby, we wa moto, wa moto. Maisha yangu amani itawale, itawale. Kuchagua langu unashinda wale, unashinda wale. Kwenye macho yangu leo naona.